Awaba mukamate wali chirema. Sadi kibs.
Banana.
Weruke de mukama katonda. Kusabon kulembe. Uruno rugendo rentandise. Ururimu ensozi nemika. Kusabo buyinza bo mukama. Kubyona byenkola. Nabuli chenkwa sako mukono. Chibe chabu wanguzi. Chusoru gero robura mubange. Ebyali wobisigale mubyafayo. Nebye chika mumakubo gange. Mukama, yono isura. Oh oh. Urembera mukama. Kusaba tomvangamu. Ebizibu webija nyweza. Emberengeta usemu nyomutima. Nabuli jengenda. Nyamba mukama, mfuro muwanguzi. Oh oh. Urembera mukama. Kusaba tomvangamu. Ebizibu webija nyweza. Emberengeta usemu nyomutima. Nabuli jengenda. Nyamba mukama, mfuro muwanguzi. Urugendo lwentandise mukama. Sikuru amanyi amanji genina. Sirwa busobozo bungi. Sirwa buvumu bwenina. Naye kulwa amanyi go. Obuyinza bwo. Nomukwano gwo nkimanyi. Nja kutuuka ku buwanguzi. Oh oh. Kulembera mukama. Kusaba tomvangamu. Ebizibu bwebija nyweza. Emberengeta busemu nyomutima. Nabuli jengenda. Nyamba mukama, mfuro muwanguzi. Oh oh. Urembera mukama. Kusaba tomvangamu. Ebizibu bwebija nyweza. Emberengeta busemu nyomutima. Nabuli jengenda. Nyamba mukama, mfuro muwanguzi. Emikisa mu lugendo lwange otukume ebirwadde ebikambwe. Sitani mukambwe kati ali eyo Yesu nze. Emitego mingi jateze naye manyi Katonda ye gwali nange. Naye mukama ebirungi bingi byonkoledde era nkwesiga mu byonna. Nchimanyi tulindeka. Kulembera mukama. Kusaba tomvangamu. Ebizibu bwebija nyweza. Emberengeta busemu nyomutima. Nabuli jengenda. Nyamba mukama, mfuro muwanguzi. Oh oh. Kulembera mukama. Kusaba tomvangamu. Ebizibu bwebija nyweza. Emberengeta busemu nyomutima. Nabuli jengenda. Nyamba mukama, mfuro muwanguzi.